Now we open the 10th session of this Soul Winning Institute here in Kisumu, Kenya.
Sasa tunaanza mafunzo yetu ya 10 juu ya uvuvi wa watu hapa Kisumu nchini Kenya.
Let us pray.
Tuombe.
We ask, O Lord, that you would look upon every person who hears this lesson.
Bwana tunaomba macho yako yakamtazame kila mtu atakayesikia masomo haya.
Let your spirit come upon them.
Ebu roho wako akashuke juu yao.
And let the words of Jesus become life in them.
Na maneno ya Yesu yakawe uzima ndani yao.
And let the Spirit of God come to them through thy word.
Na Bwana roho wa Mungu ashuke ndani yao kupitia neno lako.
In Jesus' name.
Katika jina la Yesu.
And if there's anyone here who is sick.
Na ikiwa kuna mtu hapa aliye mgonjwa.
Be merciful and come to them as we give the lesson.
Uwe na huruma na uje kwao tunapotoa mafundisho haya.
And heal them by your power.
Na Bwana ukawaponye kwa nguvu zako.
Because your power is not limited.
Kwa sababu nguvu yako haina kikomo.
And you're here right now.
Nawe sasa huko hapa
so as we talk about this wonderful truth.
Kwa hivyo wakati ambapo tunasema juu ya kweli hii.
Let your power come to them.
Hebu nguvu yako ikashuke juu yao.
Heal them.
Ukawaponye.
Give them
wasamehe
and bless them.
Na ukawabariki
in Jesus' name.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Now in the last lesson, I told you that I was going to talk to you about some important truths concerning the healing ministry.
Na katika somo letu la mwisho nilikuambia kwamba nitawafundisha juu ya ukweli ambazo zinahusu huduma ya uponyaji.
These are truths that you need to understand yourself as a gospel preacher.
Hizi ni kweli ambazo wewe kama mhudumu wa injili inakupasa kuelewa.
And then you need to teach them to other people wherever you go.
Nawe inahitaji kwamba ukaifundishe watu popote uendapo.
Because always remember the last verse I gave you in the last lesson.
Kwa sababu kumbuka kila andiko ambalo ninakupa katika somo langu la mwisho.
Faith cometh by hearing the word of God.
Imani chanzo chake ni kwa kusikia neno la Mungu.
So if you're going to go out and minister to the sick,
kwa hivyo kama wewe utatoka na kwenda kuhudumia wenye dhambi,
in order to have success, you must teach the people what the Bible says about healing.
Ili kwamba upate ushindi unapofundisha watu, ni lazima uambie jinsi ambavyo Biblia inasema juu ya uponyaji.
I told you there's two dangerous things that happen to people when they began to pray for the sick.
Niliwaambia kuna mambo mawili hatari yanayotendeka kwa watu wakianza kuombea wagonjwa.
They pray for someone,
wanaombea mtu,
and they're healed.
Na hapo wanapona.
And then their head gets big.
Hapo vichwa vyao vinafura.
And then they say, I have the gift of healing.
Sasa anasema, sasa nina kipawa cha uponyaji.
And then the trouble begins.
Na hapo shida inaanza.
And they go places.
Wanaenda kila mahali.
And they pray for more people.
Na naombia watu wengine wengi.
And they're healed by the mercy of Christ.
Na wale watu wanaponywa kwa rehema ya Kristo.
And they keep bragging about they have the gift of healing.
Na waendelea kujivuna kwa sababu wana kipawa cha uponyaji.
And that goes on for a while.
Na hiyo inaendelea kwa muda mchache.
And then they pray for someone and they don't get healed.
Na mara wanaombia mtu na yule mtu haponi.
And then they duck their heads in shame.
Na hapo wanafunika kichwa chao wakiona aibu kubwa.
And they're embarrassed.
Na hapo wanaibishwa kweli kweli.
May God save you from that terrible mistake.
Ebu Mungu awasamehe kila mmoja wetu kutokana na makosa hilo kubwa.
I would rather have Jesus than the gift of healing.
Mimi ningependa kuwa na Yesu peke yake bila kuwa na kipawa cha uponyaji.
There is a gift of healing.
Kuna kipawa cha uponyaji.
But I would rather be sure that I have Jesus with me.
Lakini ningekuwa na hakika kwamba nina Yesu ndani yangu.
Because he is the healer.
Kwa sababu yeye ndiye mponyaji.
Always remember that.
Kila mara kumbuka jambo hilo.
And then I told you the other mistake that people make.
Nikwambia tena kosa la pili ambalo watu wengi wanafanya.
They go out and they pray for people before they teach them the gospel.
Wanaenda na kuanza kuombea wagonjwa kabla hawajawafundisha injili.
And that's a mistake.
Na hilo ni kosa.
Jesus didn't.
Yesu hakufanya hivyo.
He taught them first.
Aliwafundisha kwanza.
That's his way.
Na hiyo ndiyo njia yake.
Because faith comes by hearing the word of God.
Kwa sababu imani huja kwa kusikia neno la Mungu.
Always teach the promises of God before you pray for the people.
Kila wakati hubiri au fundisha juu ya ahadi ya Mungu kabla hujaombea watu.
And always remember this.
Na kila siku kumbuka jambo hili.
The only way to receive healing,
njia pekee ya kupokea uponyaji,
is to receive the healer.
Ni kumpokea yule mponyaji.
Who is the healer?
Nani aliye mponyaji?
Jesus Christ.
Yesu Kristo.
So today I gave you the first major truth that you must understand and teach if you're to succeed in the healing ministry.
Kwa hivyo sasa nitakupa kweli ya kwanza iliyo na lazima kabisa ambayo ni lazima uelewe na kufundisha watu.
And that is that salvation and healing go together.
Na hiyo ni kwamba wokovu na uponyaji zinaenda pamoja.
Now I want to give you an illustration.
Sasa nitakupa mfano.
We were preaching in Indonesia.
Tulikuwa tukihubiri katika nchi ya wa Indonesia.
And there was a Buddhist family came to the meeting.
Na kulikuwa na jamii ambao walikuwa ni ya dini ya Kibuda walikuja mkutanoni mwetu.
They do not believe in Jesus.
Hawakumwamini Yesu.
They follow Buddha.
Walimfuata Buddha.
And they have images of Buddha that na, they bow to and worship.
Na wao walikuwa na zile sanamu za Buddha walikuwa wakiinama na kuabudu ile sanamu.
Their little boy was deaf and dumb. He was born that way.
Mtoto wao alikuwa ni bubu tena kiziwi, alizaliwa katika hali ile.
They brought him to the meeting.
Walimleta katika mkutano.
And you know, in a great meeting like we've seen here in Kisumu, God certainly shows his mercy to many unworthy people.
Na kweli kwa hakika katika mikutano mikubwa kama ile ambayo tumekuwa nayo hapa Kisumu, Mungu anaonyesha rehema zake kwa watu wengi ambao hawastahili rehema zake.
Because remember, none of us receive the blessings of God because we deserve them.
Kwa sababu kumbuka hakuna mmoja wetu tuliyepokea baraka ya Mungu kwa maana tulistahili.
But because God has mercy on us.
Lakini kwa sababu Mungu aliturehemu.
You believe that?
Je, unaamini hivyo?
It's by the grace of God that we're saved.
Ilikuwa ni kwa ajili ya neema ya Mungu tulipata wokovu.
You know what grace means?
Unajua maana ya neema ni nini?
It means a favor of God that you never deserved or earned.
Yaani hiyo ni upendo wa Mungu ambao hukustahili wala hukufanya kazi yoyote kuipata.
That's the grace of God.
Na hiyo ndio neema ya Mungu.
The gifts of God that come to you.
Vipawa vya Mungu vinavyokuja kwako.
And that will come to the people whoever you preach.
Na ile ambayo itakuja kwa watu wote pale unapohubiri.
These gifts come by the grace of God.
Vipawa hivyo vyote vinakuja katika neema ya Mungu.
Because we're good.
Si kwa sababu sisi ni watu wema.
Because we pray a long time.
Kwa sababu tunaomba kwa masaa mengi.
Or because we fast a lot.
Au sisi tunafunga kwa masaa mengi.
Or because we go to church regularly.
Au tunaenda kanisani kila Jumapili.
Friends, nothing we can do can earn or merit the blessings of God.
Jamani, hakuna kitu tunachoweza kufanya kwa kazi ili kuweza kuhitimu kupata ile neema ya Mungu.
All come by the grace of God.
Lakini yote inakuja kwa neema yake Mungu mwenyewe.
So when that Buddhist family brought their little boy there.
Kwa hivyo ile Mbuda alipomleta mtoto wao mchanga pale.
Who was born deaf and dumb.
Alikuwa amezaliwa bubu tena kiziwi.
They stood out there listening to the message.
Walisimama pale wakisikia mahubiri.
And then we prayed for that great multitude of people.
Mwishowe tukaombea kundi lile kubwa la watu.
And I took dominion over every evil spirit in that multitude.
Nami nikachukua mamlaka kinyume cha kila roho ya pepo iliyokuwa pale.
According to what Jesus said, I give you power and authority over all devils.
Nami nikafuata mambo ambayo Yesu alisema kwamba nawapa uwezo kinyume cha pepo wote.
That's not my power, that's his power.
Si nguvu zangu, hiyo ni nguvu zake.
I'm just a man.
Mimi ni binadamu tu.
But I am a Christian.
Lakini ni Mkristo.
I follow Jesus.
Namfuata Yesu.
And he's made his promise.
Naye amefanya ahadi yake.
And we believe his promise.
Nasi tunaamini ahadi zake.
So I prayed for that multitude.
Kwa hivyo nikaombea makutano ile mkubwa.
Many, many hundreds of miracles were wrought.
Miujiza mingi katendeka pale.
And this boy was healed.
Na huyo mtoto akapona.
His ears were open.
Masikio yake yalifunguliwa.
He could talk.
Akaweza kusema.
It was marvelous.
Ilikuwa ni ajabu.
And the father and mother stood there very happy that their boy could hear.
Baba na mama wakasimama pale wakifurahi mwana wao amepona.
Now you know what they did?
Na wajua alifanya nini?
They went home that night.
Walirudi nyumbani usiku ule.
They called their Buddhist friends.
Wakaita marafiki zao wote wa Buddha.
They brought out all their Buddha gods.
Wakaleta miungu yao yote ya kibuddha.
And they burned the candles.
Wakazichoma zile mishumaa, wakawasha moto.
And they burned the incense.
Wakachoma ile uvumba wao.
And they said prayers to Buddha.
Hapo tena wakaanza kumuomba Buddha.
And then they had a great festival.
Hapo wakafanya sherehe kubwa.
And all night they danced and they sang and they said recitations to Buddha.
Na usiku wote wakaimba, wakampa Buddha sifa.
To thank him for opening the ears of their boy.
Wakimshukuru kwa kufungua masikio ya yule mtoto wao.
And when the celebrations were over,
na wakati ambapo sherehe zao zilikwisha,
the boy was deaf and dumb again.
Yule mtoto akawa tena bubu na kiziwi.
You see, God is a jealous God.
Wone Mungu wetu ni Mungu aliyejaa wivu.
And he will not give his glory to another.
Naye hawezi kushiriki utukufu wake na mwingine.
And if we take the glory for anything that God does,
nasi tukichukua utukufu kwa kitu ambacho Mungu amefanya,
it's a sin.
Hiyo ni dhambi.
They gave the glory to Buddha.
Walimtukuza Buddha.
And Buddha is dead.
Na Buddha amekufa.
Well, the next day they were very puzzled.
Siku ya pili wakashangazwa kabisa.
They brought the boy back to the meeting.
Wakamleta mtoto tena mkutanoni.
I didn't know about this.
Mimi sikujua.
But standing out in the crowd.
Lakini alisimama kule miongoni mwa watu.
I heard the message again.
Wakasikia ujumbe tena.
I preached on Christ.
Nikahubiri juu ya Kristo.
That night as I prayed.
Usiku ule nilipoomba.
For the forgiveness of the sins of the people.
Nilipoomba Mungu asamehe dhambi za watu.
They repented of their sin.
Walizitubu dhambi zao.
And they cried out to God to forgive them for giving the glory to Buddha.
Na wao wakamlilia Mungu kuwasamehe kwa kumpa Buddha utukufu.
And they promised, if you'll be merciful to us and heal our boy again, we will always follow Jesus.
Wakaahidi kama utaturehemu na kumponya mtoto wetu tena, kila wakati tutamtii Yesu.
And when they finished the prayer,
na walipomaliza kuomba,
the boy was well.
Mtoto yule alipona.
Isn't God merciful?
Jamani, Mungu ana rehema.
Hallelujah.
Hallelujah.
They went home that night.
Walirudi nyumbani usiku.
And the next morning, you know what they did?
Na asubuhi iliyofuata, wajua walifanya nini?
They got big baskets.
Walileta vikapu vikubwa vikubwa.
They gathered all of their gods.
Wakabeba miungu yao yote sanamu.
They put them in the baskets.
Wakaitia ndani ya ile mikoba yao.
And they come to us the next day bringing their gods in baskets.
Na wakatujia usiku ule mwingine wakileta miungu yao ndani ya vikapu.
From this day we follow Christ.
Wakasema tangu leo tunamfuata Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
And that's a strong Christian home today in Indonesia.
Na leo jamii ile ni jamii wanaomfuata Kristo kweli kweli katika ile nchi ya Indonesia.
Hallelujah.
Hallelujah.
A man came to me one time.
Mtu mwingine akanijia siku moja.
In one of our crusades.
Ilikuwa katika mikutano yetu ya kueneza injili.
He said, Mr. Osborne.
Akaniambia Bwana Osborne.
The doctors have told me I will die of cancer.
Madaktari wameniambia kwamba ugonjwa wa kansa utaniua.
Will you please pray for me?
Je, utaniombea?
I said I'd be glad to.
Nikamwambia nitafurahi kukuombea.
I said, have you accepted Jesus Christ as your Savior?
Lakini kamuliza je, umempokea Kristo kama mwokozi wako?
No.
Asema la.
I said, are you willing to?
Nikamwambia je, uko tayari kumpokea?
He says, no, I don't want to.
Akasema la, sitaki kumpokea.
I was shocked.
Kashangazwa.
I looked at him.
Nikamwangalia.
I said, I can't believe you.
Nikamwambia siwezi kuamini yale unayosema.
You are the goliest man I ever looked at.
Wewe ndio mtu wa kushangaza ambaye nimepata kumuona kwa macho yangu.
How you could have the audacity to ask the good God to save your life so you can serve the devil better.
Hata umekuwa na uwezo na hukuona haya kuuliza Mungu akuponye, bali wewe utaki kumpokea Yesu katika maisha yako.
No sir, I said, I have no right to pray for you.
Namwambia Bwana, sita kuombea kamwe, sina haki hiyo ya kukuombea.
Never.
La, sita kuombea.
The Bible says,
Biblia inasema,
you shall serve the Lord your God.
Ninyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu.
And he shall take sickness away from the midst of
you. Na atandoa maradhi miongoni mwenu.
And I sent him away.
Nikamfukuza akaenda.
Would you ask God to heal a man so he could serve the devil better?
Ninyi mtamuomba Mungu amponye mtu ili akamtumikie shetani vyema?
Never.
La.
We don't have the right to.
Sisi hatuna haki hiyo.
We're not the healers.
Sisi si waponyaji.
Is that right?
Sivyo.
Salvation and healing go together.
Wokovu na uponyaji zinaenda pamoja.
I wish I could recollect some of the many cases like that that's happened in our ministry.
Ningetamani kwamba ningeweza kufikiria mambo kama hayo yaliyotendeka katika huduma yetu.
It's happened all over the world.
Imetendeka kote ulimwenguni.
Jesus said, "Sin no more, lest the worst thing come upon you."
Yesu alisema usifanye dhambi tena ili mambo mabaya yasije yakaja juu yako.
When Jesus comes into your life,
Yesu anapoingia maishani mwako,
when he changes you,
anapokubadili,
he is the healer.
Yeye ndiye mponyaji.
The Bible says he's the one who forgiveth all your iniquities.
Biblia inasema ndiye yeye akusameaye maovu yako yote.
And he healeth all of your diseases.
Naye anaponya magonjwa yako yote.
You believe that?
Je, unaamini hivyo?
The Bible says if a man be in Christ, he's a new creature.
Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
The Bible says you cannot serve God and mammon.
Biblia inasema huwezi kumtumikia Mungu na shetani.
The Bible says you are bought with a price.
Na Biblia inasema umenunuliwa kwa deni au gharama kubwa.
Therefore glorify God in your body and in your spirit which are his.
Basi mtukuzeni Mungu katika mili yenu na katika roho yenu ambayo ni mali yake.
The Bible says what fellowship hath righteousness with unrighteousness.
Biblia inasema kuna ushirika gani kati ya haki na wasio na haki?
What communion hath light with darkness?
Je, kuna ushirika gani kati ya giza na nuru?
The Bible says you cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils.
Na Biblia inaahidi kwamba ikisema uwezi kunywa kikombe cha Bwana tena unywe kikombe cha shetani.
And you cannot be partakers of the Lord's table and the table of devils.
Nanyi hamwezi kushiriki katika meza ya Bwana tena wakati ule ule mshiriki katika meza ya shetani.
Those are strong statements, aren't they?
Hayo ni misemo ambayo ni ya maana kabisa.
Teach them to the people.
Hebu yafundisheni watu.
Teach them wherever you go.
Wafundishe kila mahali mwendapo.
That to receive healing, we must receive the healer.
Kwamba ili kupokea uponyaji, lazima tumpokee mponyaji.
If people will receive Christ,
ikiwa watu watampokea Kristo,
then they can be healed.
Basi hapo wataweza kupokea uponyaji.
That's an important truth in the ministry of healing.
Na hiyo ni kweli ya maana ambayo iko katika huduma ya uponyaji.
Now I want to talk to you just a little bit about another truth that we must teach.
Sasa nataka kuambia tena juu ya kweli nyingine ambayo inatubidi kufundisha.
That is the power of the name of Jesus.
Na hiyo ni nguvu ya jina la Yesu.
This is a marvelous thing.
Hii ni kitu cha maana.
While Jesus was here on earth,
Yesu alipokuwa hapo ulimwenguni,
he was here the Son of the living God.
Alikuwa hapa kama mwana wa Mungu aishie.
Satan knew it.
Shetani alijua.
Everywhere Jesus went,
kila mahali Yesu alipokwenda,
Satan trembled.
Shetani alitetemeka.
He cried out in fear.
Alilia akiwa na woga.
He would beg Jesus, "Don't cast us out."
Angemsii Yesu usitutoe ndani ya watu hawa.
They were always fearful of his presence.
Kila wakati waliogopa walipomuona Yesu.
Because Jesus was the Son of God.
Sababu Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu.
And wherever he marched,
na kila mahali alipotembea,
he had power, all power in heaven and in earth.
Alikuwa na nguvu zote mbinguni na pamoja na duniani.
And when he spoke to demons,
na aliposema na pepo,
he said, "Hold your peace and come out of them."
Aliwaambia nyamazeni tena mtoke ndani ya watu hao.
The Bible said he suffered them not to talk.
Biblia ikasema aliwakataza wasizungumze.
They were absolutely tormented in his presence.
Hata walipomwona Yesu alikuwa amesumbuka.
Now the marvelous thing is,
lakini jambo la kushangaza kabisa ni
Jesus willed us the right to use his holy name in prayer.
Yesu alipenda hata ameturuhusu kutumia jina lake takatifu katika wakati wa maombi.
In Philippians,
katika wa Filipi,
chapter 2,
mlango wa pili,
verse 9,
kifungu cha 9,
the Bible says God has given him a name that is above every name.
Biblia inasema naye Mungu amempa jina ambalo ni juu ya majina yote.
That at the name of Jesus, every knee shall bow.
Kwamba katika jina la Yesu, kila goti litapigwa.
Of things which are in heaven and things which are in the earth.
Itapigwa kwa vitu vilivyo binguni na vitu vilivyo chini.
And the things that are under the earth.
Na vitu vilivyo maskini ndani ya dunia.
Things in heaven are angels.
Vitu vilivyo binguni ni malaika.
Things on earth are men.
Vitu vilivyo ulimwenguni ni binadamu.
Things under the earth are demons.
Na vitu vilivyo chini ya ardhi ni mapepo.
Angels and men and demons must bow to the name of Jesus.
Pepo, wanadamu na hata malaika lazima apige magoti mbele ya Yesu.
You and I have been given the holy and royal privilege to use that name in prayer.
Nawe na mimi tumepewa ile haki ya kutumia lile jina la Yesu lililo la ajabu.
Hallelujah.
Hallelujah.
The first time I ever saw that name used in prayer in a powerful way.
Mara ya kwanza nilipoona jina hilo likitumiwa katika maombi kwa nguvu zaidi.
My life was changed.
Maisha yangu yalibadilishwa.
I went to a meeting where there was a man praying for thousands of people.
Nilienda katika mkutano fulani nikakuta mtu akiombea maelfu ya watu.
They brought a deaf and dumb girl to him.
Walimleta msichana aliyekuwa bubu tena kiziwi.
Born that way.
Alikuwa amezaliwa namna ile.
He touched her ears.
Akagusa masikio yake.
He prayed in a quiet voice.
Akaomba kwa sauti ya upole tu.
But he prayed with power.
Lakini aliomba kwa nguvu.
He spoke with authority.
Alisema akiwa na mamlaka.
And devils trembled.
Na pepo akaanza kutetemeka.
He said just what Jesus said.
Akasema maneno yale yale ambayo Yesu alisema.
He said, "Thou dumb and deaf spirit."
Akasema wewe pepo kiziwi na bubu.
I adjure thee in the name of Jesus.
Ninakukemea katika jina la Yesu.
That you leave the child and come out of her.
Kwamba utoke ndani ya huyo mtoto na usimrudie tena.
It was quiet.
Ilikuwa imetulia.
But he spoke with authority.
Lakini alisema kwa uwezo.
That girl was perfectly healed.
Sana yule akaponywa mara moja.
She could hear and she could talk.
Akaanza kusema na akaanza kusikia.
He prayed for a blind man.
Akamwambia mtu kipofu.
The same thing happened.
Na jambo lile lile likatokea.
The power of the name of Jesus.
Ile ni nguvu katika jina la Yesu.
Hallelujah.
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 He's given us the right to use that
name.
Na
ametupa haki ya kutumia jina lile.
And Jesus said one day,
na Yesu alisema siku moja,
in John chapter 14,
katika Yohana mlango wa 14,
verse 12,
kifungu cha 12,
he that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Anasema yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, na yeye atazifanya.
And greater works than these shall he do, because I go to my Father.
Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba.
And whatsoever ye shall ask in my name,
nanyi mkiomba lolote kwa jina langu,
that will I do,
hilo nitalifanya,
that the Father may be glorified in the Son,
ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana.
And verse 14 again,
kifungu cha 14 tena,
if you shall ask anything in my name, I will do it,
mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya.
My friends, you have the right to use the name of Jesus.
Rafiki yangu, nyinyi mna haki ya kutumia jina la Yesu.
The name of Jesus is above every name.
Jina la Yesu ni juu ya majina yote.
Angels bow before his name.
Malaika wanainama mbele ya jina.
Men bow before that name.
Wanadamu wanainama mbele ya jina.
Demons bow before that name.
Hata mapepo wachafu wanainama mbele ya jina.
Hallelujah.
Hallelujah.
I'll tell you a story.
Nitakwambia hadithi moja.
When that man was praying for those people.
Yule mtu alipokuwa akiombea watu wale.
There was a demon-possessed man in the audience.
Kulikuwa na mtu aliyekuwa amepagawa na pepo miongoni mwa wasikilizaji.
He was a furious man.
Yeye alikuwa ni mtu mkali kabisa.
He stood up in the audience.
Alisimama pale katikati ya watu.
Came up the steps.
Akapanda hapa juu.
He was cursing loud.
Alikuwa akilaani kwa sauti kubwa.
Cursing the man of God.
Akimlaani yule mtu wa Mungu.
He said, "I'll beat you to bits."
Akasema nitakupiga kweli kweli wewe.
"I'll beat you to bits. You're deceiving the people."
Rua, wewe unadanganya watu.
He came up on the steps.
Akapanda hapo ngazi.
The preacher started to stop him.
Wahubiri wakaanza kumzuia.
That man said, "Leave him alone."
Yule mhubiri akasema mwacheni huyo.
"Let him come to me."
Mwacheni aje kwangu.
"You'll see him bow before the name of Jesus."
Utaona akipiga magoti na akinama mbele ya jina la Yesu.
So he came across.
Yule mtu akaja hapo.
Step by step.
Akija hatua kwa hatua.
"I'll break you to pieces."
Nitakuvunja shingo wewe.
And as he raised his hands.
Alipoinua mikono yake.
Suddenly his legs went to wobble.
Hapo hapo miguu yake ikaanza kuwa na isiyo na nguvu.
And he fell flat on the floor.
Akaanguka pale chini ya sakafu.
And he lay there trembling for a long time and could not get up and walk. That man continued to pray for the sick and let him lay there. And he lay there prisoner.
Alikuwa pale kama mfungwa.
Trembling.
Akitetemeka.
Demons had bowed.
Pepo walipiga magoti.
He could not move himself.
Hakuweza kutembea.
And when that man finished the meeting,
yule mtu alipomaliza mkutano pale,
he said to the preachers,
aliwaambia wahubiri,
now you can pick him up and carry him away. He's bowed before the name of Jesus.
Sasa mtoeni huyu mtu mpelekeni nje manake amekwisha kuinama mbele ya Bwana.
My friends,
rafiki zangu,
the power of the name of Jesus is here tonight. You and I have the right to use his name. Hallelujah.
Hallelujah.
Oh, what marvels we've seen.
Jamani tumeona maajabu mengi namna gani.
Did I tell you the story about the Mombasa Crusade in 1957?
Yeye nilikwambia ile hadithi ya ule mkutano wetu wa injili kule Mombasa mwaka 1957.
An African man of another religion came to that crusade.
Mwafrika fulani kutoka dini nyingine alikuja katika mkutano ule.
And he carried a sack.
Na alikuwa amebeba mkoba.
And you know what was in the sack?
Na ulijua kulikuwa na nini ndani ya kikapu chake?
A big long whip.
Alikuwa amebeba kiboko kirefu.
He had heard about this white man deceiving the people.
Alisikia juu ya mtu huyu mweupe aliyekuja kudanganya watu.
And he said, I will go.
Akasema nitaenda.
And he brought a blind woman.
Naye akaleta mama kipofu.
And he said, if that man does not heal her, I'm going to beat him.
Akasema yule mtu alisipomponya huyu mwanamke.
That happened right here in Kenya.
Hiyo ilitendeka hapa hapa Kenya.
He stood out in the crowd by that woman.
Akasimama karibu na yule mama miongoni mwa watu.
I knew nothing about it.
Sikujua juu ya yule mtu.
But God saw him.
Lakini Mungu alimuona.
Just like God saw you tonight.
Jinsi ambavyo Mungu anakuona usiku wa leo.
God sees every intent of every heart.
Mungu anaangalia kila wazo la moyo.
We preached that night.
Tukahubiri usiku ule.
And exalted the name of Jesus.
Na tukaliinua jina la Yesu.
Oh, that makes demons tremble.
Hiyo inafanya pepo kutetemeka.
Hallelujah.
Hallelujah.
And when we come to the end of the message and many people accepted Christ.
Na tupokuja mwisho wa mkutano watu wengi wakamkiri Kristo.
Then I lifted my hands.
Nikainua mikono yangu.
And I prayed for God to do miracles and signs and wonders that the people would believe.
Nikaomba Mungu afanye ishara na maajabu na miujiza ili watu wapate kuamini.
And then I commanded every demon in the place to come under my control.
Nikaamuru kila pepo aliyekuwa hapo kuja na kunitii mara moja.
Because I said, I speak to you in the name of Jesus that's above every name.
Kwa sababu niliwaambia nasema nanyi pepo katika jina la Yesu ambalo ni juu ya majina yote.
And I commanded every deaf spirit to come out of the people.
Nami nikaamuru kila pepo kiziwi kutoka ndani ya watu.
And every blind spirit to leave the people.
Na kila roho ya pepo ambayo inawafanya watu kuwa kipofu kutoka.
And then I thanked God for that authority.
Nami nikamshukuru Bwana kwa ule mamlaka.
And I thanked him for healing the people.
Na nikamshukuru kwa kuponya watu.
And all of a sudden that woman began to scream.
Na mara tu yule mama aliyekuwa kipofu akaanza kupiga kelele.
Eyes came open like that.
Macho yake alifunguka mara moja.
That frightened that man so much with the whip in his sack.
Na yule aliyekuwa amebeba kiboko mfukoni akashangazwa sana, wajua alifanya nini?
He was so shocked.
Alikuwa ameshangazwa, amegutuka.
He turned and he ran.
Akakimbia bio huyo.
And he ran up to the trees and hid himself.
Akakimbia kwenye miti akaanza kujificha pale.
Think of that.
Fikiria jambo hilo jamani.
The next day he was frightened to be in the town.
Siku ya pili akawa hata anaogopa kuja pale mjini.
And he came back in the edge of the people.
Akaja tu huko nyuma ya watu.
And he heard another message.
Akasikia ujumbe mwingine.
He was saved.
Na akaokoka.
He was filled with the Holy Spirit.
Akajazwa na Roho Mtakatifu.
He became a great preacher in Kenya.
Sasa akawa mhubiri mkubwa katika Kenya.
He's cast out devils and heal the sick all over Kenya.
Amefukuza pepo wengi na akaponya wagonjwa wengi hapa Kenya.
He's built many churches in Kenya.
Amejenga makanisa mengi hapa Kenya.
And today, he's a Kenyan foreign missionary to the nation of Zaire.
Na leo yeye ni missionary kutoka Kenya akifanya kazi Zaire.
That's what God can do.
Hiyo ndio mambo ambayo Mungu anaweza kufanya.
The name of Jesus.
Jina la Yesu.
Hallelujah.
Hallelujah.
How can I make it clear to you?
Je, mimi ningewezaje kuwaeleza ili mpate kufahamu sawa sawa?
Ladies, suppose a prince fell in love with you.
Hey, nyinyi wasichana, tuseme mtoto wa mfalme aanze kuwa na upendo kukupenda wewe.
And you became his wife.
Nawe ukampenda mpaka ukakubali kuwa mke wake.
You would have his name.
Wewe utaitwa kwa jina lake.
You would be changed.
Utabadilishwa.
You're the wife of a prince.
Sasa utaitwa mke wa mwana wa mfalme.
You're a princess.
Sasa wewe unakuwa msichana wa kifalme pia.
Right?
Sivyo?
You have the right to use his name.
Una haki ya kutumia jina lake.
When you went to the market before, you was just a woman.
Lakini pale zamani ulipokuwa ukienda sokoni ulikuwa ni mwanamke tu.
But when you go to the market now,
lakini sasa ukienda sokoni,
everybody steps back and lets you have the best.
Kila mmoja anarudi nyuma na kuacha ununue ile nzuri kabisa.
Right?
Sivyo?
Your name's changed.
Jina lako limebadilishwa.
I like to think that every Christian takes on the name of Jesus.
Jamani, mimi ningefikiri kila Mkristo alichukue jina la Yesu.
When we're really saved, we're married to Jesus.
Jamani, wakati ambapo tumeokoka, tumeolewa na Yesu.
He receives us.
Anatupokea.
We receive him.
Nasi tunampokea.
And we take on his name.
Nasi tunatoa jina lake.
Now we are royalty.
Sasa sisi ni watu wa kifalme.
We're members of the family of heaven.
Sisi tu jamii ya kutoka mbinguni.
We're sons of the king.
Nasi tu wana wa mfalme.
We have the royal name now.
Tuna jina la kifalme sasa.
The name of Jesus.
Lile jina la Yesu.
Hallelujah.
Hallelujah.
So in the spiritual world,
kwa hivyo katika ulimwengu wa rohoni,
we rule.
Tunatawala.
Hallelujah.
Hallelujah.
When we come to town,
tukija mjini,
we're rulers.
Sisi tu watawala.
In the spiritual world,
katika ulimwengu wa kiroho,
demons tremble.
Mapepo yanatetemeka.
Demons fear.
Mapepo yanaogopa.
We become royalty.
Tunakuwa watu wa kifalme.
We're different.
Tuko tofauti.
We have a new name that we bear.
Tuna jina mpya ambao tunalichukua.
We're members of a new family.
Sisi tushiwashirika wa jamii mpya.
And when we come into a village,
na tukiingia kijijini,
devils tremble.
Mapepo wanaanza kutetemeka.
They get together. They say, "You know what's happening?"
Wanakutanika pamoja wanasema, "Je, mwajua kitu kimetendeka leo?"
Christians come to the village.
Mkristo leo ameingia mji huu.
A man that believes in the name of Jesus.
Yule mtu anaamini katika jina la Yesu amekuja leo.
What are we going to do?
Tufanye nini sasa?
One of them says, "What can we do?"
Mmoja anasema tutafanya nini?
He knows his authority.
Yeye anajua mamlaka yake.
He's read the Bible.
Yeye amesoma Biblia.
He knows his right.
Anajua haki zake.
We better get out of here.
Eh, tutoke hapa jamani.
Hey. Amen.
Hallelujah.
Somebody talks about, they say, "Oh, the devil's been after me all day."
Mtu mwingine anasema, "Lo, leo shetani amenifukuza kweli kweli."
Don't ever say that.
Wacha na maneno hayo.
I've been after the devil all day.
Mimi leo nimemfuata shetani nikamfukuza kabisa.
I don't run from the devil.
Mimi sikimbii kutoka kwa shetani.
He runs from me.
Yeye anakimbia kutoka kwangu.
Because I'm a Christian.
Kwa sababu mimi ni Mkristo.
I have the name of Jesus.
Ninalo jina la Yesu pamoja nami.
I'm a new convert.
Mimi ni mwongofu mpya.
I'm a new creature.
Mimi ni kiumbe kipya.
Royalty.
Mimi ni mmoja wa falme.
I belong to the king.
Mimi ni mali ya mfalme.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he must obey my word.
Nae shetani lazima atii maneno yangu.
Because Christ gave me power and authority over all devils in his name.
Yesu alinipa nguvu na mamlaka kinyume cha pepo wote katika ulimwengu huu.
Believe that, my friends.
Rafiki yangu, amini maneno haya.
Oh, the power of the name of Jesus.
Jamani, nguvu iliyo katika jina la Yesu.
Wasn't that marvelous what Jesus said?
Jamani, jambo ambalo Yesu alisema halikuwa la ajabu.
Let's put it in ordinary words.
Hebu tuiweke katika maneno ya kisasa.
He said, "Look at me, my friends."
Alisema, "Niangalieni rafiki zangu."
I have come from God.
Nimekuja kutoka kwa Mungu.
God is my father.
Mungu ni baba yangu.
I've come to share with you.
Nimekuja kushiriki nanyi.
All that I have, I've come to give to you.
Mambo yote niliyo nayo nimekuja kuwapa.
They couldn't understand it.
Hawakuweza kuelewa.
They couldn't take it in.
Hawakuchukua na kuielewa.
If you read the 17th chapter of John.
Ukisoma Yohana mlango wa 17.
It's the most marvelous chapter.
Hiyo ni andiko ambalo lina maana kabisa.
He gave them everything.
Aliwapa kila kitu.
Read it later and find out how many things he gave them.
Hebu soma baadaye uone kila kitu ambacho yeye aliwapa.
Verse 6 says, I have manifested thy name unto them.
Kifungu la sita lasema, jina lako nimewadhihirishia watu wale.
Isn't that marvelous?
Jamani, hilo jambo si la ajabu.
He said, Father, I pray for them.
Alisema, Baba, nawaombea.
He said, Father, I've shown them the power of my name.
Alisema, Baba, nimewaonyesha nguvu ililo katika jina langu.
They were there when demons said, don't cast us out, please.
Walikuwa pale pepo alipolia kwa sauti wakisema usitutoe ndani ya hawa tafadhali.
The disciples saw it.
Wanafunzi waliona kwa macho yao.
He said, hold your peace and come out of them.
Alisema nyamazeni na mtoke ndani yao.
The disciples were there when he touched the leper.
Wanafunzi walikuwa pale alipogusa wenye ukoma na wakatakasika.
Everywhere he went in the name of his Father.
Kila mahali alipokwenda alisema katika jina la Baba.
Marvelous things happened.
Mambo ya ajabu ikatendeka.
And he said, Father, I've shown them all about your name.
Naye akasema, Baba, nimewadhihirishia yote yanayohusu neno lako.
Isn't that marvelous?
Hiyo si ajabu jamani.
In the 8th verse he said, I've given to them your words.
Fungu la nane akasema kwa kuwa maneno yako ulionipa nimewapa wao.
In the 22nd verse he said, I've given to them the glory that you gave me.
Kifungu cha 22 akasema nami utukufu ulionipa nimewapa wao.
Everything he had he gave to them.
Kila kitu alichokuwa nayo aliwapa wao.
And he called them together.
Nao akawaita pamoja.
And he said, my friends.
Akawaambia rafiki zangu.
You've seen all these things happen.
Mumeona mambo haya yote yakitendeka.
I'm going to go away.
Mimi nitachukuliwa kwenda juu.
But I'll come back and be with you.
Lakini nitarudi tena kuwa pamoja nanyi.
In my spirit I'll be with you.
Nitakuwa pamoja nanyi katika roho wangu.
And wherever you go.
Na kila mahali mwendapo.
Preach the gospel.
Hubirini injili.
And remember, I am by your side.
Na kumbukeni niko karibu nanyi.
And whatever you ask in my name, I'll be right there to do it.
Na kila kitu mnachoomba katika jina langu nitakuwa pale kulitenda.
Isn't that marvelous?
Jamani, hiyo si jambo la ajabu.
You believe that?
Je, unaamini hayo?
Hallelujah.
Hallelujah.
After Jesus ascended to the Father.
Baada Yesu kwenda kwa Baba mbinguni.
Peter and John went up to the temple to pray.
Petro na Yohana wakaenda hekaluni kuomba.
In the 3rd chapter of Acts.
Katika kitabu cha Matendo mlango wa 3.
There was a crippled man.
Hapo kulikuwa na mtu aliyekuwa kiwete.
Crippled from his mother's womb.
Alikuwa kiwete tangu uzazi wake.
And John said to Peter.
Yohana akamwambia Peter.
Here's the time to prove it.
Akasema sasa ndio wakati wa kuthibitisha jambo.
Our Lord is ascended.
Akasema Baba wetu amepaa mbinguni.
He told us he was with us.
Ametuambia yuko pamoja nasi.
He told us to use his name.
Alituambia tutumie jina lake.
Let's do it.
Hebu tufanye sasa.
So they looked at the fellow.
Wakamwangalia yule jamaa.
And they said, sir.
Wakamwambia bwana.
We don't have any money to put in your cup.
Hatuna pesa kuingiza katika kikombe chako.
Such as we have, we give to you.
Lakini kile tulicho nacho tunakupa wewe.
Oh, that's a powerful
jamani,
thing.
Hiyo ni kitu cha nguvu kabisa.
That's what I think every time I pray for a sick man.
Kila wakati napoombea mgonjwa nafikiria jambo hili.
The life of Jesus that's in me is being imparted to you.
Maisha ya Yesu iliyo ndani yangu inakupa wewe.
Peter said, such as I have, give I thee.
Petro akasema kile nilicho nacho nakupa wewe.
And then he said it.
Tena akaisema sasa.
Then he said it.
Hapo tena akaisema.
Then he said it.
Tena akaisema.
Hallelujah.
Hallelujah.
The first time.
Mara ya kwanza.
He put it to the test.
Aliweka kwenye mtihani.
Took him by the hand.
Akamshika mkono.
In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Akasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na utembee.
What happened?
Kukatendeka nini?
Hallelujah.
Hallelujah.
He leaped up.
Aliruka juu.
He jumped and he praised God.
Akaruka kamsifu Bwana.
And the crowd came rushing together.
Kundi la watu likaanza kukusanyika pamoja.
Peter said, "Why do you look at us as though we did this?"
Petro akasema kwa nini mwatusazama kama ambavyo tumefanya na
wewe? We're just men like you.
Sisi tu binadamu kama ninyi.
We didn't do this.
Hatukufanya hiyo.
But you killed the wrong man.
Lakini ninyi mlimuua mtu ambaye haikustahili ninyi kumuua.
The man called Jesus, you crucified.
Yule mtu aitwaye Yesu ndiye mlimsulubisha.
God has raised him from the dead.
Lakini Mungu amemfufua katika wafu.
And it's his name.
Na ni katika jina lake.
Through faith in his name.
Katika imani katika jina lake.
This man is healed.
Huyu mtu sasa amepona.
Not by anything that we've done.
Si kwa chochote tulichofanya.
But by the name of the man that you killed.
Lakini ni katika jina la yule mtu mliyemuua.
He's alive again.
Yeye uhai tena.
And because he's alive, his name has power.
Na kwa sababu yuhai, jina lake lina nguvu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And the people feared.
Watu wakaogopa.
They said, "How can it be?
Wakasema hili jambo litatendeka namna gani?"
We were happy when they killed him.
Tulifurahi walipomuua yule mtu Yesu.
We despised him.
Tulikuwa tumemchukia tukamdharau.
We cheered when he died.
Tulishangilia alipokuwa akifa.
Now these people say he's alive again.
Sasa watu hawa wanasema yuhai tena.
Oh, they were afraid.
Oh, wakaanza kuogopa.
They might meet the man they murdered.
Labda watakutana na yule mtu ambaye walikuwa wamemuua.
They killed a good man.
Walimuua mtu mzuri.
Now he's alive
sasa
again.
Sasa yuhai tena.
Oh, my friends.
Rafiki zangu,
that's our ministry today.
Hiyo ndio huduma yetu leo.
To take the name of Jesus.
Kulichukua jina la Yesu.
And go to city after city.
Na kwenda kutoka mji mpaka mji mwingine.
Village after village.
Kijiji mpaka kijiji kingine.
We go as messengers of the living God.
Tukienda kama wajumbe wa Mungu aishie.
As representatives of Jesus Christ.
Kama wakilishi wa Yesu Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
And we go with the full authority to use his name.
Nasi tuaenda tukiwa na mamlaka kamili ya kutumia jina lake.
Hallelujah.
Hallelujah.
You believe that?
Je, mnaamini hayo?
Suppose here's a rich man.
Tuseme hapa kuna mtu tajiri.
He has £1,000,000 in the bank.
Ana kama pesa nyingi chungu nzima katika benki.
A wealthy man.
Mtu tajiri kupindukia.
And he falls in love with you.
Na anaanza kumpenda mojawapo wasichana hapa.
You become his wife.
Na yeye yule msichana anakuwa mke wako.
He's so happy with you as his wife.
Na yule tajiri anafurahi kwamba wewe ni mke wake.
And he loves you.
Naye anakupenda.
And he says, "My dear, you share now all that I have."
Na nakwambia mpendwa wangu, mpenzi wangu, sasa mali yote nilionayo ni yako, tutashiriki pamoja.
We are one.
Sisi ni moja.
You have taken on my name.
Wewe umelichukua jina langu.
You are my wife.
Wewe ni mke wangu.
You are bone of my bone.
Wewe ni mfupa wa mfupa yangu.
Flesh of my flesh.
Nyama ya mwili wangu.
All I have is yours.
Kile nilicho nacho ni chako.
That's the way it is when we're married, isn't it?
Na hivyo ndivyo wakati ambapo tunaoana.
Now this is a rich man.
Huyo mtu ni tajiri.
You were poor.
Wewe ulikuwa maskini.
But you married the rich man.
Lakini ulimuoa huyo mtu tajiri.
What does he do to you?
Yeye anakufanyia nini?
One day he says, "My dear, let's go down to the bank."
Siku moja anakuambia, "Mpenzi wangu, twende kule benki."
"I want to put your name on the account."
Mimi nataka kutia jina lako katika ile account yetu.
He registers your name.
Anaandika jina lako.
Your name is his name.
Na jina lako ni jina lake.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he gives you a checkbook.
Na nakupa kijitabu cha kutoa pesa kwenye benki.
All I have is yours.
Na nakwambia kile nilicho nacho ni chako.
Then what happens?
Sasa kunatokea nini?
She can buy whatever she wants.
Yeah, huyu mama anaweza kununua chochote atakacho.
Writes out the check.
Anaandika cheki.
She signs that wonderful name.
Anaandika sahihi ya lile jina lililo la ajabu.
She got that name when she married him.
Unajua alipata lile jina alipomuoa yule jamaa.
Hallelujah.
Hallelujah.
The check goes to the bank.
Na ile cheki inaenda kwa benki.
What do they say?
Wale wanasemaje?
We must honor that check.
Ni lazima tulipe pesa iliyoandikwa kwenye cheki.
Has the name of the family on it.
Hii ina jina la ile jamii katika sahihi.
It must be honored.
Ni lazima iheshimiwe.
Now that's the way it is in the bank of heaven.
Na hivyo ndivyo ilivyo katika benki ya mbinguni.
Hallelujah.
Hallelujah.
You and I were poor.
Wewe na mimi tulikuwa maskini.
But we had a friend.
Lakini tulikuwa na rafiki.
His name was Jesus.
Jina lake alikuwa ni Yesu.
And he was rich.
Naye alikuwa ni tajiri.
And he fell in love with us.
Na akatupenda.
And he came and he drew us to himself.
Akaja akatuvuta kwake.
And we accepted him.
Nasi tukamkubali.
And we were really married to him.
Na kwa hakika tuliozwa naye.
We became Christians.
Tukawa Wakristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jesus people.
Tukawa watu wa Yesu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then one day he told us.
Siku moja akatuambia.
He said, I have made special arrangements at the Bank of Heaven.
Akasema nimefanya mipango maalum katika benki kuu ya mbinguni.
Whatever demand you send up to the bank in my name, it'll be honored.
Kila kitu mtakachotaka mlikilituma mbinguni kwa jina langu, hilo litaheshimiwa.
That's what it means.
Na hiyo ndio maana yake.
Whatever you ask in my name, I will do it.
Kila kitu mtakachoomba katika jina langu nitawapa.
Whatever request you send through to the Bank of Heaven in my name,
kila ombi mtakalotuma kwa banki kuu ya mbinguni katika jina langu,
the Father will do it.
Baba yangu atalifanya.
Your request will be honored.
Ombi lako litaheshimiwa.
Because you used the family name.
Kwa sababu umetumia jina la kifalme ya jamii.
Will you do it?
Je, mtafanya hivyo?
In my name you shall cast out devils.
Katika jina langu mtafukuza pepo.
In my name you shall lay hands on the sick and they shall recover.
Katika jina langu mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya.
Hallelujah.
Hallelujah.
God has given him a name above every name.
Mungu amempa jina lipitalo kila jina.
That at the name of Jesus every knee shall bow.
Kwamba katika kila jina la Yesu kila goti litapigwa.
You believe that?
Je, mnaamini hayo?
And Acts chapter 4.
Matendo mlango wa 4.
Verse 12.
Kifungu cha 12.
Neither is there salvation in any other.
Kwamba hakuna wokovu katika mwingine awaye yote.
For there's none other name under heaven given among men whereby we must be saved.
Hapana jina lingine chini ya mbinguni walilopewa wanadamu litupalo sisi kuokolewa
nalo. Through the name of Jesus we can be saved.
Katika jina la Yesu tunaweza kuokoka.
Through the name of Jesus we can be healed.
Katika jina la Yesu tunaweza kuponywa.
Through the name of Jesus we can be delivered.
Katika jina la Yesu tunaweza kukombolewa.
Through the name of Jesus we can pray and get our requests answered.
Katika jina la Yesu tunaweza kuomba na maombi yetu yakajibiwa.
We belong to the family.
Sisi ni jamii.
We're Jesus people.
Sisi tu watu wa Yesu.
We have authority to use his name.
Tuna mamlaka ya kutumia jina lake.
So ask what you will.
Kwa hivyo ombeni mtakalo.
Because whatever you demand in my name.
Kwa sababu kila kitu mtakaloomba kwa jina langu.
It will be done for you of my Father which is in heaven.
Itafanywa na Baba yetu aliye mbinguni.
Do you believe that?
Je, mnaamini hayo?
All right, let us stand reverently before God.
Hebu tusimame kwa unyenyekevu mbele ya Mungu.
And I want to pray for you.
Nami nataka kuombeeni.
If there are any who are sick,
ikiwa kuna wengine walio wagonjwa,
I'll pray in the name of Jesus for your healing.
Mimi nitaomba katika jina la Yesu ili kupokea uponyaji
wenu. Jesus will come to you and heal you.
Yesu atakuja kwako na atakuponya.
If there's any visitors that have come from the town who are not saved,
ikiwa kuna wengine ambao ni wageni wanatoka mjini hawajaokoka,
through the name of Jesus,
katika jina la Yesu,
you'll be saved.
Mtaokolewa.
Because the Bible says,
kwa sababu Biblia inasema,
whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.
Yeyote alitaye jina la Bwana ataokolewa.
O Father in heaven,
ee Baba kule mbinguni,
how privileged we are tonight.
Bwana, jinsi tulivyokirimiwa kuwa hapa jioni ya leo.
We're unworthy.
Sisi hatustahili.
But we've been adopted into the royal family of the kingdom of
Lakini
God.
Lakini Bwana tumeingiza katika jamii ya kifalme ya ufalme wa Mungu.
We are sons and daughters of the living God.
Sisi tu wana wa kiume na wa kike katika ufalme wa Mungu aishie.
How can we thank you for our privilege to be in Christ?
Ye Bwana, tunawezaje kushukuru kwa uwepo wako tukiwa ndani ya Kristo?
Now we ask in the name of Jesus.
Sasa tunauliza katika jina la Yesu.
Heal the sick.
Ponya wagonjwa.
Forgive the sins of the sinners.
Samehe dhambi za wenye dhambi.
And touch the lives of the people.
Nagusa maisha ya watu.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
We honor your name tonight.
Tunaliheshimu jina lako jioni ya leo.
We thank you for your name.
Nasi tunakushukuru kwa jina lako.
It's a name above every name.
Ni jina lipitalo kila jina.
Every devil must respect the name of Jesus.
Kila pepo lazima kutii jina la Yesu.
Hallelujah.
Hallelujah.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
We thank you for the victory.
Tunakushukuru kwa ushindi.
We are saved through the name of Jesus.
Tumeokoka katika jina la Yesu.
And we are healed in the name of Jesus.
Na tumepona katika jina la Yesu.
And we have our salvation in the name of Jesus.
Nasi tumepata wokovu katika jina la Yesu.
Thank you, Jesus.
Asante Yesu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh, praise the Lord.
Bwana sifiwe.
Amen.
Amen.
You can lift up your hands and talk to him if you want to in your own words.
Mnaweza kuinua mikono yenu na kusema na Mungu kwa maneno yenu wenyewe.
Thank him for what he's done for you.
Shukuru ni kwa yale ambayo amewatendea.
His name is over you.
Jina lake ni juu yako.
You have his name.
Sasa mmepata jina lake. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.